Willy Paul.
José.
Medi. Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka penzi nifuate twende hivi. Mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana, utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia nikamate mugongo. Na mini kukamate mugongo. Niendeshe kama isikeli. Na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Ma, ooh, mama, mama, mama. Ma, ooh, mama, ma, ma. Ooh, mama, mama, mama. Masheri sheri, nikutafune kapikichi. Nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda. Amini naposema na kujua right. I love the way you give it to me, take it down low. I love the way we live and say, take it down low. Give it to me baby, baby, take it down low. Umuriza mama, yeah, take it down low. Niendeshe ka bicycle, na ujuzi wa jua kali. Bombastic mama, lambe design gani? Nikubebe design gani?
Shira kumugongo,
oki majesty.
Shira kumugongo,
ama jaika.
Shira kumugongo,
nifunge bao.
Shira kumugongo,
mki Ronaldo.
Shira kumugongo,
baby fantastic.
Shira kumugongo,
you're my fantasy. See, 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 yeah. I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie. Fantasy, see, 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 yeah.